body fresh so clean, anakwaga my type, anakwaga my type, anakwaga my body fresh so clean, anakwaga my type, anakwaga my type, anakwaga my anataka baby girl, nikasema okay. Anadai kuja east, nikasema okay. Don't delay. Masani ngapi juu ya rungu, akasema all day. And walk it, can you walk it all day? Don't delay. Manalia nimpatie company, juju like kuna njeve times two. Analia nimpatie company, ati 50 shades of grey na mpea deja vu. Chinese Chanli na metoka east, juu ya chumli na imetoka east. Yeah. Body fresh so clean, anakwaga my type, anakwaga my type, anakwaga my body fresh so clean, anakwaga my type, anakwaga my type, anakwaga my
Dina. The girl ever ready, why not? Me say that Dina, she 10 out of 10, why not? Me girl, la 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 bom bom she lay. Come on kuni miss uchani miss all day. La 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 bom bom she lay. Anadai kiss kissy kissy all day. Chinese Chanli na metoka east, juu ya chumli na metoka east. Yeah. Body fresh so clean, anakwaga my type, anakwaga my type, anakwaga my body fresh so clean, anakwaga my type, anakwaga my type, anakwaga my Chinese Chanli na metoka east, juu ya chumli na metoka east. Yeah.